the World Bank board approved the HIPC completion point package for Somalia. And tomorrow the IMF board will approve this package. And this will mean
Christina Svensson, مدح بنك أدونك الصومالية وحيشكت إن بنك أدونك أي أنسحيان دم يستركها النانك هيبك الصومالية وأها النان دين عفسك والضمضة فخر جاء بري أو ما أنت أهنا هي أدى العقد أدونك أي IMF أي أنسحيان يسو تاني نو حي كدي جنت هاي بيتري إن جد كي دين عفسك أو دمادي.
The debt has been forgiven. And now I think everyone recognizes that Somalia needs to continue reforms, right, that have been initiated under HIPC. So, for example, one thing that we see as very important, and I think the government agrees, is
ha tan qof kasta ay wuxuu garowsan yahay inay tahay in Soomaaliya ay sii wado nidaamkii dib u habaynta dhaqaalaha ee la soo bilaabay ee HIPC qodob muhiim ah oo dawladduna nagu raacsan tahay waa in la kordhiyo dakhliga gudaha sababtoo ah maanta Soomaaliya waa wadan canshuurta ugu hooseeya ka qaada wax soo saarka Afrika oo dhan marka la eego hadii aad doonaysid inaad adeeg bixisid oo maal gashatid kaabayaasha dhaqaalaha waxaad u baahan tahay kordhinta dakhliga gudaha. Christina Svensson, madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya, waxay sheegtay in ilaa iyo hadda maalgelinta bangiga adduunka iyo tan uu bixiyo sanduuqa IDA oo ah hay'ad bixisa deymaha dulsaarkoodu uu aadka u hooseeyo iyo deeqo ay maalgelinayeen mashaariicda arrimaha bulshada iyo kaabayaasha. Iyadoo ka hadlaysay waxa ay tallaabada deyn cafiska uga dhigan tahay Soomaaliya, Christina Svensson, madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya, waxay tiri:
This means kind of a fresh start for Somalia, right? And in my mind, it's a very important signal to investors, right? To private sector. Somalia just joined the East Africa community, and having this over and done with, right? To have these arrears cleared and the debt cleared, really again shows the commitment of the Somali authorities to kind of opening up the country.
Tan waxay bilow cusub u tahay Soomaaliya. Waxay calaamad muhiim u tahay maalgashadayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay. Soomaaliya hadda ayay ku biirtay EAC, beesha dhaqaalaha bariga Afrika. In deyntan laga cafiyana waxay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay mas'uuliyiinta Soomaalida inay waddanka furfuraan oo ay meel cusub wax ka bilaabaan. Mar la weydiiyey inay Soomaaliya deyn qaadan karto kadib deyn cafiska, Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, waxay tiri:
So again, because of the very very low revenue, right? Just like if you have a credit card and you cancel all the debt, you cannot just start taking on new debt, right? If you don't have an income. So because the revenues are so low, it will be very challenging for Somalia to take on
dakhliga soo gala oo hooseeya darteed waxay la mid tahay adigoo haysta kaarka deymaha lagu qaato credit card. Deyntiina aad iska wada bixisay ama cusub ma qaadan kartid mar haddii aanu dakhli ku soo gelin, maadaama dakhligu sidaasi u hooseeya aad bay ugu adkaan doontaa Soomaaliya inay qaataan deyn aanu la socon dulsaar aad u hooseeya oo macnaheedu yahay deyn lagu bixiyey shuruudo turus leh. Iyadoo qodobkaasi kasii hadlaysa, Christina Svensson, madaxa bankiga adduunka ee Soomaaliya, waxay tiri:
So the authorities have signed up to a new IMF program, and in that program they have committed to no new non-concessional.
Waxay mas'uuliyiinta Soomaalidu saxiixeen barnaamij cusub oo ay la galeen IMF, waxayna barnaamijkaasi ku galeen inaysan qaadanaynin deyn aan dulsaarkeedu aad u hooseynin oo macnaheedu yahay ma qaadan karaan deyn dulsaarkeedu sarreyso oo ay tahay in ay isla markiiba dib u bixiyaan.